afternoon, Richmond. Good afternoon to the rest of you out there in Radio Land. You're listening to WRIR 97.3 FM, Richmond Indie Radio. My name is David Noyes. I am here with my good friend,
Fred Ambiso.
And we are going to give you 2 hours of Congolese music here on WRIR and Ambiance Congo. How's that for a switchover from two different styles of guitar? We're listening to our theme song, which is the Sebin from the song Adora Si Loco from Victoria Leeson of King Kester Emenea. This afternoon, we're going to pick up where we left off last time when we were playing a tribute to Franco Luambo Macchiati and OK Jazz, celebrating the 50th anniversary of OK Jazz this month, June 2006. I'm going to play a song, start off the program with something from Yulu Mabia, a singer who sang with OK Jazz for a number of years, a song from his solo CD, Mwana Ya Luambo. I'm going to play the title cut off of that. Take it from there. Should you have requests or comments, the number is 804-649-9737.
Voilà, compagnie au ticket la biso, banzinga zinga na yo, papia yango. Au moins, merci la pesa na moi, yango la pesi.
Nazalina, Nalanda, Zemalanga, Zemalanga, Zemalanga,
yango pe compliqué misusu
Likambo yeye, likambo ngai na mone Yaka na bina soki nyongo balobela ngai na kuta
Epidemi ya kosala mame ekota biso na nzoto Ekota tina makila Ezongi si Afrika si maota
Likambo yeye, likambo ngai na mone Yaka na bina soki nyongo balobela ngai na kuta
Yemanyo soko yokae, yemanyo so bango bakoloba
Likambo yeye, likambo kaina moni Yaka na bino soki nyongo, balobela kaina putae
Luambo ayema lamu, ayema zua, bongo pe pouvoir Ayema kuina, ayema basite na nimali, ayema pe politiki
Likambo yeye, likambo kaina moni Yaka na bino soki nyongo, balobela kaina putae
Luambo ayema kae Mokolo bokoyo kaye akufi Nino na ye bolongola Bote ka diamae
Banda na galelo a change modeleo Alobi na gali ni ame kanka Likambo yeye, likambo kaina mone Naka na bino sofi nyoko Balobela kaina putae
Banda na galobi aliki atundwa simanangai Lelo lizibali toni mbisi Miso nyoso miso tozali kotala ye
Nanda nanda lelo a chaje modele o Malobi nanda lini ya mekanga
Oh perba Yona mani Olikam
na mobali na bomba na kati ya soutien Oto kome kaira kosa ye mabe chance na ngai mama Afi mobali nde na pasyo Oya koluke la mama kambo aluke ni na seri wa oko mata Kurune Onche ina ngai kuka Donasio ya na motema Oya kome kaira mosapi Alukise nga na matata o mata Kome kate
Ambiance, c'est pas
You're listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM, Richmond Indie Radio, radio for the rest of us. And of course, Fred and I are having a great time, and we've just started. That was Seli Bitsu in a style of OK Jazz from his CD called Susi Ya Bolingo. We heard the song Nesez Pa with, of course, Seli Bitsu and Joski Kiambukuta on vocals, Lutumba Simuro on rhythm guitar, and Flavian Maccabi playing lead guitar on that one. Before that, we heard from the title cut from the CD Mwana Ya Luambo from Yulu Mabiala from 1996. This program is sponsored in part by Bill Lupoletti and Plan B Investment Counsel, independent informed advice for each client. No product sales, just advice about investing, saving, and planning for the future. Plan B Investment Counsel, investment advice for the rest of us. For more information, call Plan B at 804-321-3319. And now here is Fred Mbiso with more music.
Thank you, David. Thank you very much for that great set. As David said at the beginning of the show, we are continuing where we left off with that rumba or demba. But in between, we are also going to play other musicians of that era that competed very effectively with TPOK Jazz and Tabule and all those good people. We're going to slow it down just a notch before we bring you back up. Here is Bavon Marie Marie with Orchestra Le Negro Success from the CD 1967, 68, and 69. Dave, I was barely 2-3 years old when this came out, but I guess it still sounds as good. Here is Bavon Marie Marie.
Oh, to eni ninie, tala osuke likambo. Kosala gasu ana ebite no koni nyoliki oya nakani si oyo kiteo ikalelo na lobela yo nalembi de kolemba na kotuna to ya kimboka mboka oya oh to eni ninie tala osuka likambo. Kosala ngasu wana ebite eloko ninyo lingi oya nakanisi oyo kiteo ikalelo na lobela yo nalembi nde kolemba na kotuna toyaki mboka mboka oya. Oh, to eni ninie, tala osuka likambo, okosala ngasu wana ebite eloko ninyo lingi. Nakanisi oyo kiteo ikalelo na lobela yo nalembi nde kolemba na kotuna toyaki mboka mboka oya mosese bai mwana na moleli yo bilandalanda pamba otuli yo. Bamekinga na droite bako kiteo. Mobali atulaka teo na boyo. Mbongo ya mobali ekokata nde makambo. Batiki yo lokola libate ya mbisio. Thank you. kinga na koche bako tite omo Pame kinga na droite bako tite omo Mobale atula kate ona boyo omo Mbongo ya mobali eko katate makambo Pateki onoko na libate ambisyo
Listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM, Richmond Indie Radio, radio for the rest of us. We are here every other week from 3 to 5 p.m., bringing you 2 hours of Congolese music. This next song goes out by request from one of our listeners. She wants to dedicate a song to a friend of hers named Wes, and this goes out to him and all the crew of the destroyer USS John McCain off the coast of Japan somewhere. And they want to hear something, the U.S. Navy wants to hear something from Joski Kambukuta and Marilu System. This is from their new CD, Chiffre-toi. We're going to hear a song called Magi, going out to Wes and the crew of the USS John McCain.
Gouverneur Massamba de la Banque Centrale du Congo Vital Kamerhe Somida Elanga na lona ki e poti mumate na imawa Kafe na lona ki e kauki elanga e boiko sila Akosuka wapi Ata moto ya yabo moi nanga na nimi na futa Pona longa motema ya bolingo na yo Magi ko le coeur de beurre Magi ko le soki ope singa mo kongoli wananga eko kie Iaka na kitoko na yo ya majiba jeluba pambolanga motema Po etondi na esengo Ya présence na yo Christophe Mzungu Nathalie Nicolo na katia mapata na moni elili na yo eko ngenga loko la volo makila mandoto manga maningani melesi na pesa sena baye babota yo kole Boyo zalata loko la jelue Motema ya meme Kitoko ya kubangisa Dike ko zalapi dike na bolingo magie Zala sympathique O komisa ngale sika mama kumba Komisa ngaite Grand Hotel de Kinshasa Je mundabi et mes mbou mais laisse na pesa c'est la baie ma botte en colé boyo zala talo cola je loue côté maya meme qui toko ya kopangisa dik ko zala pidi que na balingo magie zala sympathique Oh, komisa, ngane sika mama kufa, komisa, naiteo Joel Foto Vegas Mulumbu Siko Foto
Susi eta boli nga bite nimi baleo Makani si mangaba kominda mo mwana ngane ya wee toko maloko la mapasa ya ngaya ndango toka mwole longo molingo na yoe no kisipula katia motema ya moto a presence le portant
magi atabatenga na paradise yo na nifelo na kosala nyonso mpona koma na esika yo zali ye pute tomona mpasi elongo nene nkole yokelanga mawa mpele nkole nasilisi maloba mpona magie
susi ekabolinga biteni mibale akanisi makamakomi ndambo ndambo magie eloko nasala pole nayebi te mekaoseka mwamoke mango na motidonga na lokwaka na maladie
sekako
pukwa ozingi maboko neti malereuse nalingaka na mwana osala suri la bamoureuse na moteme beta lisusu minganga balemani yanga mpasi nzoka solisio mosika te bandi na yo e magi opesi mokongoli litananga ebandi ye tosambolanga na yawe tokoma lokola mapasa yanga ya ndambo tokambole longo molingo na yo enokisimbula kati ya motema ya moto a presence le boto
matafananga moko ya ndoto okomisa yango liboke ya lilango e opesa bashege balia soki babeli ezali pote na yo nkole ngai yanga na motema boboto na bato ngai yanga na nasuki na masengenya kadie kazadie
susieka molinga biteni mibaleo
mibaleo
makanisi makama komi ndambo ndambo magie eloko nasala nkole nayebi te mekaoseka mwamoke bamona motidonga na longwaka na maladie pukwa ozingi maboko neti malereuse
vraiment
nalingaka na mwana osala suri na bamoureuse na moteme beta lisusu minganga balembani yanga mpasi nzoka solisio mosika te bandi na yo e
dorote njita
magi opesi mokongoli litananga ebandi ye tosambolanga na yawe tokoma lokola mapasa yanga ya ndambo tokambole longo molingo na yo enokisimbula kati ya motema ya moto a presence le boto
yaso kindoki mze mo François Yamisitia
Na komizo bau na lata pantalon na mekasimisi na bima libanda na kota na ndako radio eleli lisusu na yoki babenginya molimu eke ya solo babenginya na komizo bau na komizoba na komizoba na simba moto na simba maboko na lata sapato na mekali papa na lalite na buto yo kaka kolota o nzale mo mama o nzale nzale mon amour nzale Moku ya moeni nga mwana na kosuka wapi Na komizoba, na komizoba Na komizoba, na komizoba Na kanga makasi, na kema makasi Na lela mabe, na panda konsuki Lobi na lobi talo to solo lakie Asenga kinga bilamba kitoko po abima Nzale ho mama ho nzale Nzale ho mama ho nzale Pesa ngali lo ma ho nzale Nzale mon amour nzale Toboti te mama ho nzale Libala bo mwana ho nzale Nzale mon amour nzale
Nzale chérie, non nzale. Oko kende boyete nzale. Nako sala nyoso nzale, chérie. Oko mita.
Nikambali kwenga mwana moto mwasinani kaka. Moku ya moko elanga wana na kosuka wa Na komizoba, na komizoba Na komizoba, na komizoba Na kanga makasi, na kema makasi Na lila mabe, na panza konsuki Lopi na lopi telo to solo laki Asenga kinga bilamba kito kompo habi maleno Nzale ho mama ho nzale Nzale ho mama ho nzale Pesa nga tali loba ho nzale Nzale mon amour nzale Toboti te mama ho nzale Nibala bo mwana ho nzale Nzale mon amour nzale Nzale mon amour nzale
You are listening to 97.3 WRIR, and this is Ambience Congo. What you don't know about a stroke can hurt you. In fact, it can kill you. Learn to recognize a stroke and act quickly. Time lost is brain lost. Visit strokeassociation.org or call 1-888-4-STROKE. That's 1-888-4-STROKE. The last song we just heard was Tabule and Lea Frisa International in the name Zale, which means buffalo. how that relates to that song is stuff that we need to do homework on. Either way, it was a beautiful song. And we have now recognized a lot of our listeners are really in love with this next fella, Josky Kiambakuta, from his CD We Survive. Here is Motsubite.
Kila mote maranga y mama
Moke moke loko lango na semi Michel Sungu le roi
Atmo mon bunda
Pona koko me pa ina ye
Kisa la kanangwa le sempre Oko mi singa sungu na suka papa
Pichen le bourgmestre
Nazwa katango mingi yako Tala ye mama
Loko la na mise
oh, yo, yo, oh.
Je suis Samu
Sam Makangila Alimentation Mama Lucie Yolono Mambili Na pavillon 5
Pimponinio, nakuta kyo monze mbae Milimo milinga ni Michele Sungu Na mabuko manga woso
Ba mama moziki ya bioe, mbili kodakoli
Aresto mama tonga ninga nakate
Yesu we
Tali yo aparalize yo
Na mama
Na ye pembe tia Miami ba
Yesu we
Na ye bongwa na jus d'orange Suki ya pembe Ni selulia tu ni mote mabongo e deside
Don Melody, père double
Aresto rama tonga ninga nakate
Yesu we
Sukendali yo a paralize yo Nino na ye pembe tia Miami ba
Yesu we
Akira na ye bongwa na jus d'orange Tia moto na li pe kananga
Coloqué Yoka, Yoka, Yoka Segui dance Monganga
Michel est sous moulo Manama Kaliloba J'aimerais te toucher comme un enfant abandonné J'aimerais te serrer comme je serre ma ceinture J'aimerais lire dans tes pensées Soke Linga Kama Je suis amour
Indisponible Chambidi l'info
Nazela kamokolo akobela
Jose
Na sal d'urgence toko zala babale
Komo
Sokia kokufa na juste ngana la une
Vieko
Na boy ba kabola ngana ye na liwa e ya la mo mama
Sakana na basusue
Suwe
Mone la basusu ngaite Michele sungu Na maboko manga Yomoko
Ngai France la Congolaise na soukia
De Lugendo
Na valia ganyenga na moro subito
Malage
Na lingi yelo kola empani
Sakana na basusue
Danilo Pese
Mone la basusu ngaite Michele Sungu Na mabu
Voltaire, l'homme de la paix. Fiston Koloké, Oyoki papa. Papi Bokanga, pitcher. Wanande Amien. En direct de Maryland, Emmanuel Bobga et Roger Miller. Gami, GBB Export. Oka,
Ngai France, on a zéla kanyo, ma banco polele. Soumbe ngai natika yote.
Yuyu de Bundes.
Kino mou kolonia niwae. Fanny Asungu, lo o de Peter na Sandrine.
Beauté, femme d'affaires.
L'homme de la V12. Imbattable, incomparable, Sungu. Au côté, si gagnant, on a monté ma. Missel et Naina Boy Ayote. Joski qui a beaucoup d'assimananga.
Listening to WRIR 97.3 LP FM Richmond, Virginia. Radio for the rest of us. I'm in the studio with my great friend David Noyes, and you have tuned in to Ambience Congo. Take it over, David.
All right, Fred. Thanks. that was a great choice, Fred. I have to say that CD, We Sava, from Joski Kembukuta, is probably one of my favorites of the last 10 years or so. I mean, a great CD featuring the guitars of people like Shiko Mawatu, Kayen Madoka, Popo Lipo Sekpidens, you heard him call out his name on that. We had vocals on that song by Moloj de Legendo, Niboma Mwandido, along with Joski Kembukuta. Man, what a great CD.
Like I was telling David, I think this is probably one of the best songs this guy has ever done. And guess what? This guy has many, many more CDs that sound exactly like this.
Yeah, great artist. Joski Kembukuta de Bana Oke from the CD We Sava. Coming up next, we're going to play an older CD, this one from Papa Noel, a CD called Les Mampocos Present Papa Noel et le Duo Incomparable, featuring Carlito Lassa and Wutamai on vocals on this song called Foudre. And again, we are featuring music from artists who work with OK Jazz. All those artists work with OK Jazz. A number of the artists on the last CD worked with OK Jazz. Here is Foudre from Papa Noel.
Maloko, what is a Umbaya?
kanda Ekota lokola zemba tokangi mato ye Na miso kotana totana na kina ye Tradition yo ya tolo ya ka elongwe na tempo Na moni na zifundro Kelasi yango ya vi Tulisili teko pesa Mama peke saki ngai Zera moli kongo baku mingi Lela motema na nezinka ke Si yango ya vi, tole siri teko pesa Mama peke saki nai, zela boli mama bako mingi Lela mote mana nizu itake Yanga uyeba umuna ume minga mwe Yanga mote mama lue zifudre Yanga uyeba umuna ume minga mwe Yanga mote mama lue zifudre Kau mona oyeba ume minga mwe Yanga mote mama lue zifundre